amazambi.com. Pachulu kuti mwina mwake mundifetsetse ndigambesa muntima mwanga muino musandiletse umachonde makingati wulusi kululuka una wantu woluona makiti ngoyaluka zintu zikavuta makiti zikalankukambilana tachokera kutali maki una apa pali ana ainu makiredi palinkani apa kuti mpaka muka mange katundu mulagwe sahane nditumutsa ndifuna
makiredi kukhala sakhala choto sikunini mudzi funa chegone magica na gente con dentro di funa ramagiredi
koma magi musarengeke di mawaleti zisafige mpaka kuti mundi waleti mwina mai wala magi mukandipasa mahagi palipose kundigwira kubafa kundidikira matiso kundipitsira kuma magi ndisalile misosi yanga kwainu nditsoka simukupanga solongosoka anyamata alubwera poti muli pabanja basi mundisiye kunkongo kuli manja
gileri kukhala sakhala choto sikundili mudzini wamudzanifuna tikuni majika na chindinto dintachifuna Ramagiredi.
www.amadzambiwi.com